If the Lord has done every of your captivity, can you come together? Let us worship Him in His sanctuary. If the Lord is worthy to be praised, can you shout a bigger hallelujah?
Kele chineke unye nemere niruku ewo
atapani
kelechu nodimo ya no kanikela kajuwa unye nemere niruku ewo
atapani kelechu nodimo
kanikela chineke unye nemere mihe marama
atapani kelechu nodimo
anige keleya odunebo keju biawo
atapani kelechu
Ani kekeleya akutara parofena ka
atapani kelechu nodimo
ani kekeleya odumebo keju biayo
atapani kelechu nodimo
imela chineke imela nyobioma imela chineke imela chineke imela nyobioma Onye kere igwe n'ụwa nna m ime ya Ọ dịghị onye dịka gị Ọ dịghị onye yiri gị Ọ dịghị onye yiri gị n'ime atọ nna m Adịghị gị chukwu
Onye mmeri Yesu
Kristi Ikpere m dị n'ala Aka m dị n'elu Ana m aja gị mma Eze m ime ya Gwọrọ ọrịa na-asị imela o Onye nyere ndụ na-asị imela o Onye nyere nwa o Onye nyere ego Onye nyere moto dị mma na-asị imela o Ya nọ ka anyị kele Chineke Onye na-emere n'ihu
Onye
ewo
Ya
nọ ka anyị kele aka juwa Onye na-emere n'ihu
Atapani
kelechu nodimo Anyị ga-ekele ya ọdụ mebo keju bịa ewo
Atapani kelechu nodimo
Anyị ga-ekele ya ọ pụtara parofe n'aka
Atapani kelechu nodimo
Anyị ga-ekele ya ọdụ mebo keju bịa ewo
Atapani kelechu
nodimo Anyị ga-ekele ya Anyị ga-ekele ya
Atapani kelechu
Tired of God, I don't know what you are passing through. Are you suffering from setback? Are you suffering from marine spirit? Are you suffering from poverty? I prophesy to you as a living prophet. Wherever you are, whatever the problem is, receive the word of God and dwell in the name of Jesus.
Jehovah Jireh, deliver me. Father, show me your way.
Jehovah Jireh.
Jehovah Jireh, deliver me, Father, show me.
Deliver me, Father, show me.
Deliver me, Father, show me. Jehovah Nissi, deliver me, Father, show me Thy way.
Jehovah Jireh, deliver me, Father, show me.
Jehovah Nissi, deliver me, Father, show me Thy way.
Jehovah Jireh, deliver me, Father, show me.
As you deliver the children of Israelites from the land of Egypt, Father, deliver us.
Deliver me. Deliver me from the hand of Satan, Father, deliver me. Deliver me, deliver me from the hand of oppressors, yes, deliver me. You are looking for my downfall, deliver me. You are looking for my death, deliver me. You are looking for my downfall, deliver me. Don't let your wish Deliver me from road accident you is a deliver me protect me cover me with your blood protect me in my working place yeah protect me in my business place yeah any place of enemies bar to send back
every evil arrows that flies by the night every evil arrow that flies by the day we send it back to the sender in the name of Jesus
Jehovah Jehovah Nisi, deliver me. Father, show me thy way. Jehovah Nisi, deliver me. Father, show me your way.
Jehovah Nisi, deliver me.
Dollar.
katama.
Dale, oh, dale. Money.